tamani halaji malifu.
Toyo studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde.
Mamadou Keita to bogi jenega fandu hal Mamadou Sama Sego jamo wal sakrabe hidibe bangal tacugol kurangol bum kon kobe holliti metti mabbe e be daralam kobe fiande gol dabareji hakika le ndudo lewru korka dubi chabantade didi tiagal lawtorgol demokrasi le Mali pelle politin kobe halnan en landa ko e mabbe jogola lamu potal lamu jogi den kawrutal do dabare hejo golle kabaru rewbe wadama yontere jabinede bamako do fonda mudun woni hunchande hore e tintingul golle be do rewbe di ngon semme kabaru jamen hande beten talatare noko jitti mars 2023 bismillah sakrabe tacugol kurana heddi fa hande le nokkuji kewdi leydi ndi bamkon koobe holliti kaabi gol tacugol wobbe kay na gikani huntangol hore dabareji mbedna fay boyata yilamabe yu dabareji gonudo fiyadidi lato dumutudi darman mayga wonko hebani kay dafa sango sita sidibe e umar wegalu
yimbe ko heewi jodi be le genni bamko holliti mettimu en ko naari bangal bonan laaji kaakimu en le o watti tacugol kurana timmata le gendini ko he mebbe holliti kay en fami ko sabimbini tacugol ngal kuran mo timmata
actuellement on est au mois de ramadan
to jono le lew ramadan dum gonden tadugol qur'an heewi sanne sabde hajab qur'an be an keewi sanne mide ba wiide do sababu groupe ngaji goddi di lati sababu mudum hikkan samti ko rawani ko min ka dum torata kam so kam won tobo wajibu qur'an
tan
ciagan dum neddo goto mama kawri noddirtaade mamadou sisse li deene lafiya bugu holliti kayim ana suguli sanne do cialal ni neye li o wattu nangi sattungen ko forde e kasin lewru korkaru
la fiya bugu ici il y a beaucoup de
la fiya bugu do mo ben kewi ka wakkel fu courant tadjan yimbe do na koora e deman hani yo di lon hani outil tadjugol courant ngaji di be kali jawane jamaande dabare wona la fiya bugu tan li di fu mangal
je parle pour toute l'étendue du territoire
micitunde wi energie leedi mal holliti ana wondi e wadde golleji li o watte du savi so tadgon kuran ana mate nokkuje kewde
sakira ba tuta klaji moddu kabar yam banga be am facebook e twitter sabi lewru korkon du men service ji kewdi mbalti ben wattuji golle mabbe derno lamdi lamu furbadi gorma holti wiide do puddan yude antlen yari alkamsare yo 7h yadi 16h30 7h30 yadi 16h30 sona aljumare don den yo 7h30 yadi midi 30 musa malistuko yiltigele service jogaji mon ko hebene ke da fastan umar wegal
mairie commune 4 do bomako do gollobbe fana gonno ton wakkati jetti yamde yimbe hewbe du ngari ton dartude carte mu en nina nokko no dirte da national d'assurance maladie wakati jena yamde golobbe fudan gonno ton kanko directeur général o do nokku o wi wakati fo jottoto yalla yimbele be anton hono lew ramadan du wori nokku no dirte caisse malien de sécurité sociale gollo to fu wakande yottinde signinan kayé sanor fa wittadu signinan beta ko be gondi feccutol sukkar hakkune gollobbe le odo nokku nokku no dirte centre national de promotion de volontariat wakati jena yamde wala fu njottido ton le bureau mabbe gondo bomako do gardien en be tan dari ton micitede wili yoga e ciudu gollirde ngala e jeyal lamudu mbayliti no hejo golleji muden gori misal fedde ONG no dirte think peace mali do be puddan wakati so jeddi yamde jabiri maslima chapantati be jippo sappo yamde so wana nyende aljumare be jippo wakkat sappo go yamde
kawrutal la cibantati e dido bal mbiyan dim kawar dum ko rasi le mali yambinama ay hetiken woni ala noga jago mars denno ko buri dubu cibantati ko mbiyan dum ko rasi mali hebi mbiyan tagal 1991 latike sababu yimbe le hobe na landa ko mabbe hono kabar demokrasi meden woni ben halnana en hobe holti wiide kanye pultinkobe holti wiide ben memmi hala mudu le ben ndedo yewtoro me hora be non kewdo fay sango umar wegalu e sita sidibe
pelle société civile collectivité malien andi démocratie il wakati empire ngaji di goduno le nokko ka wattu jono be bi démocratie godudo le leedi malindi yamo do haadi amara sidibe kanko laami fedde no dir coalition pour le changement
lamu demokrasi dum won lam potal ko wadda leedi maldo famaka samide mila handen bibbe leedi mali famé huuna fuko faccitinta fa handen lamu demok handen fe goto annako kanyu han wadde lala leedi an huncina hore dubi cefantade didi cegande lamu demokrasi ngadda leedi mali kile tati won ko lamu hippa kasin dum ana faccitina wil dubi sappo fu so wana ni hippen lamu
fedde no dita kodemde holitide hakkila jamande jati hani waylitere nyalom handen o alassane abba secrétaire général de
déjà
yimben longi sendunde lamu potal ka en yamire wada fuku muuyi gaddu e tawede fu mimmi waawa salnade hakileji lamu potal tewtura bibbe mali ko heewi tinno welta hakileji mu en wi neddo ana waawi hebde bobde taw wujje ana waawi hebde hore taw wujje neddo ana waawi hebde jobdi taw wujje suudu babadu
mi citede wi yitumo wuri chapan tati e dido bo demokrasi li leddi min den wonde wadde wakande mali fewte tiida laaji kunaari bangal jande denagu e lamu lobbo
kawtal do hejo golle ben kabaru rewbe wadama ben yotare jabbide de bamako do ben hultan wiide alqadara rewbe njahobe jande ben famdi sane no heba ben ko donta ko heba ken fay sedde den no litar kundu ministere hulti wiide darana no kebata ben ekintingul golle huncenta hore kabar mudu andudo dum tellaji latitudi sababu rewbe be ben dutata ko jande mabbe le mali kuma finkita ton tun ko wonko heba ne kedda fosango umar wagol estitasitibe
kegaado suudu ministre humnudu kabar jande leleedi meden di o be jaltinan le hen dati fa jewte yalon suka roobe kani nayrade bangal jande heere leleedi di kinan ag gadeta
jama an haani sugulle doddi kabaruji ko naari bangal senude surubabe ka cukalu ngoroy jangan ko likkol mide tewtra jama o fu tinno fiya dabiriji yalla hakkile hollitaade leddi batuji an heba lawol
ngodo hejo ngobnodiri plan d'action jar waran faabo yalla hono jamar ndi faani wattirde koydu mudde ko nayri bangal jande non kanko no dirte Alexandre Emsil o hollitiri wite kejad leedi Canada
surbaabe ko heewi ana salo jande l'école sabe kulleji yogaji li leedi malli dabirijo ana han fiede yalla be sukaabe ana fete jandeji mu en no wodiri
dido heejoji hitane fu suudu ministre humnudu kabar jande leeliir leedi meden di yaltinan dum do faaba muya faabo tobe kabar jande leedi malli
to kulugo to hulta wiide ciugu tew ben beediki on le ndudo luru korka denno ko wiete 20h dum woni tew ben sifatu goddo dum men dum temede joy e debbe sappo yaadi temede jeegom dum woni kilo goto mem ko wiete filako wi temede jeegom e debbe e sappo yottade temede jiddi fa temede jiddi e debbe sappo jaati kilo goto on non ko non duntu mahina tun e wi rewbe do fobe kambe ben na jeya bouchem an jeya kilo o ben yidi kilo o yo ben on yibe ngada sifa be ngada hono unyere ben duna temadidi e debbe e sapo doni jonkay be tacc be ngada pecce pecce tewde peccal fu yo min temadidi e temadidi chapan na sifa jafo don dombe hulti wiide dun do yo kilo sodi do dido ben hawrintina ma dun loto kilo goto yo honni kilo goto yo temade nay e temade chapan de jitti denno kambe bouche be holti wiide sabe di ngatu kaado tidalla yo sabi dabaji ciogu dabaji di lumoji di kambe notortobe benna na metta sanne fewde kaado tidalla to bankaston holtan wiide nyande alande noga jogo mars diplacé en gonbe tunbe totama mballaji yo maro gawri nebam tamoro sikoro e gonande mudun fanda mudun e wi ngodbe dokal gal yo fabaade déplacer en le ndudo lewru korka dokal gal yo bangal imadraji horajo transition yotta meden zoom sur ana yowi do kabaru ben yimbele gonbe luance tiraji dibe jogi le jonde mabbe kanko adama amadou haydara wonko hebene ke dafa sango sita sidibe
luance du wonna yimbe antirta dun wonbe le luance ana andi ko kalammi gido dam minde wa hebde landon sedan lamnan nan timmi ana heddiri tamati sedan gedan timmi ana heddiri djewulna sedan ku jogi mo timmi di woni halaji nantidi li luanceji fey pende defirde jogabe ana luwodun nyeddude e fournoji fu bende luwodun ni luanceji jogabe jati ana luwundura gasoro to defte jogabe nan yalta jogabe ana nata jogabe do ana yafa wodi ta pende defirtere yewa hudu wonku gidrap tan defi handen do wonku defuda handen a dun moddi sanne gaf wonde le luance yo muynde kulleji kewdi sabe suka ben ana yaha nyoma nuko futobe hebi jam subdan ana yippe tatteji fu le galle den watti fu ayam nan jamde ayam nan kulleji bondi a wawa halde fe hon won jogabe wonbe luanceji le etazi do tun be watti fu kipoton jamde jippo leedi ma yippa jandi tundi do yimbe wonbe le etazi on ta fe haaji mabbe wala hen sa mettama tan be wi'eten en peu importe le galle de a luance min luance atima fofita nga miccitodo hunde wotere wi neddo mo munya curki hebata julbede
sigola sita sidibe sakrabe pawi do katene kabaruji ma hande miccidon tan do sa tu humta do be mal amen 3w.jotamin.org mando don via mo 37321 do sere yotre med magazine yewtere meɗen Malikoura hannde ɗum woni magasin Malikoura ne yowi dow kabaru Sina nduɗo suudu ben Batirdu Ɗuɓirdu gonduɗo mo Tonga e le nuygal serraji leydi ndi ndenno kamɓe politinkoɓe halnan en holti wiide ben paam ben cirti hakkillaji e dow ben joɗingol nduɗo suudu won holtiɓe hasindinaka woɓɓe holti fay so e ɗum hasindina yata fo caggal ittugol jawdi kanko Laly Tangara wonko heɓene keɗɗa fo sango min e sita siɗiɓe yo en ñalle jaam. Ɗum latto goɓɓo leydi Mali ndi nawtoro Sina so ni projet nugal sereji heeɓi lawol oɗo haalen gonɗo segu e hakkilo tijano daw an hanta fo ɓeɓe leydi humpite fammine e dow darande e sifa golle Sina o.
Miɗen lamdo hoore ɗan yala ɓiɓɓe leydi Mali jaati ana andi ko noddirte Sina. Huɗum woni golle meɓɓe, ɗum woni ko homo fo ha tewde anta hannden gollal meɓɓe ni leydi ndu huɗum dokkatata muɗum. Minke miɗen miila nafa wala juɗɗingo ɓen laamugoɓe ko noddirte Sina, saabu fuɗɗo naata toon to kalisa ñaami tan meere tan.
Yo almusaɗɗaji goɗɗi wakkande kalisi leydi ndi no holitiri Ibrahima Dambeli gollowo mairie to Kitatum e hakkilo oɗo gotanaɗo o heppere wala fe e joƴingol nduɗo suudu Batirdu Ɗuɓirdu.
Maliyo leydi ni wala bawɗe sanne, joƴingol laamunkoɓe ko noddirte Sina ana tiiɗi, ene hani domde ñalaɗe warande nde joƴingon ɓe laamunkoɓe, saabu en wala kalisi muɗum. So en ɓeeɗi ɓe laamunkoɓe hannden e pelle gouvernement yogaji kasin bonanlaji kalisi leydi ni sattan sanne.
Joƴingol Sina o na jeyda e yilaji batumoɗo gaɗaɗo yilaji hanɗi huncinede hoore no muccitiniri Abdoul Samadou Nias goto e ardiɓe fedde adima to kay toon.
Ɗi kulleji kewɗi hollitama le batuji mawɗi waɗade ko noddirte ANR, ɓe fiɓa hollitino wijjama ko noddirte Sina ana hani joƴƴinede kan naato heeƴoɓe fedde assemblé. Minke e miilo ɗan yo fiide dabiriji tan honen ɗi haqqilleji hollitade le batuɗin ɓamirte soobe. Ɗum ana faccintina wi gouvernement leydi Mali ɗu jaɓin haqqilleji hollitade to ɓiɓɓe leydi ni.
Ɓeydade laatade goto e yilaji batumoɗo o Sina lato sababu ɗum dartinde gollirɗe mawɗe ɗe. No hollitiri docteur Abdoul Sogodogo jangguinowo jande duure politique administrative e wi kanko dunke politique ko o ɗum latto sababu heƴaɓe hewɓe pelle gollirɗe leydi ndi naata e suudu Batirdu ndu.
Ɓe yimɓe joƴƴinteɓe ko hewi meɓɓe ana han suɓere le fedde société civile, hono misali amiri e meɗen fina tawa fottade diinaji meɗen nandan muɗum. Ɓe yimɓe ana han suɓede le o jama caggal muɗum ɓe suɓo kasin syndicat en ko sabintoɓe.
Kanko dunke saria Ibrahim Khalil Touré holiti parti feyi yeeɓe sifa jande famu kala cuɓeteɓe bangal muɗum ɓe.
Joƴƴingol séria ana tiiɗi sanne, saabi sa ƴeewi sa joƴƴin yimɓe ɓe anna sériyaji leydi ndin ana tiiɗi golle ɗi waɗire no muyira watte fo a ton torra ana maati nokku yogaji. Minke miɗen miila joƴƴingol nde fedde Sina jama muɗum ana han tawede yimɓeɓe andan ɗum en satta sanne, ɓen hani wattude haqqille hannen e ɗi golleji ɗiɓe wondi e waɗde, saabi neɗɗo heɓaɗo fo hana wattede e laamu, saabi yogaɓe anna fo no golleji muɗum yayirta.
Hono suudu ndu gollirta, hoɓen natta hen, hono fof ɓe cuɓete, ko woni darande mabɓe. Ɗiɗo lamdi mbawatake jaɓede wakkati joni o. E wi docteur Youssouf Z Koulibaly hoorejo fedde humaninde hakkitere laamu to CNT soni projet nugal saraji jaɓanama saria wul hertangol jaboto ɗiɗo lamdi ɗi fof.